Sankana himlange
imangene
kunye nazo yengelo
lase
kumlambo kazina
yo
pambi kwe
vitronika
Sangana.
bazalwana lethi iculo sakufika emlanjeni siubeka phansi umthwalo sikhulule ensizini sambathiswe ingubo ezimhlophe lamazwi alomculo asikhumbuza abazalwana uThemba Shedi Welile Thanile kaNotata besicula kunye nabo kwimanyano lemvuselelo yamadodana bona basindulele phambili balishiya elilizwe ithi iBhayibhile kwincwadi yezitshilelo Teva izwi elivela ezulwini lisithi kubhala ngokuba baneyo abafela enkosini ngokuba imisebenzi yabo iza kubalandela la mazwi alo mcwili asikhuthaza abantu beentliziyo zaphukileyo abantu beentliziyo zive ubuhlungu ngoYesu Kriste inkosi yethu amen.
Yeah.